Oya we booty. Booty.
Booty, 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 booty.
It's the kids, baby.
Booty hum, 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 booty hum.
Sura ya baba sila mgongo.
Booty hum.
Majita ndo napakia mkongo.
Booty hum.
Welo mefinyongo kwa udongo.
Booty hum.
Papa ngafu ya mbombo.
Booty hum.
Booty, 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 booty.
Booty hum.
Booty, 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 booty.
Booty hum.
Booty, 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 booty. Buri 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 buri
Utihama
Taza vipuri ntaza na nyumba
Hama
Nakinua mgongo nimpe mafao
Hama
Nakiyama kwao nimpe makao
Hama
Najwa likiza mando wa niyao
Utihama 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 Utihama
Buri 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 buri
Utihama
Buri 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 buri
Dambi kitu gani moto ni moja Marage ya soya moto ni moja Wanangu kitani ndoto ni moja Warembo na mengi siwe na moja Mapenzi na wengi ongeza moja
Aya.
I'm a rasta man chuma mboga
Aya.
Achana na uwa kula maboga
uh-huh.
Mwache Paula leteni mama Sishiki simu ya baby kwa baby mama
Mama
Kwake na amia kwangu na hama
Hama
Natawala kichina kimoja chama
Chama
Swala si swala swala ni nyama
Nyama
Simba mkubwa kuliko chama
hey.
Ayo maji ya chumvi joni kazana
Naibuka mdipo zani nimezama Umu kwenye matope siwezi kwama
Uti hama Uti hama Uti hama Uti hama Uti hama Booty hum,
booty, 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 booty,
booty, booty,
booty, booty, booty, booty, booty,
booty,
booty, booty, booty, booty,
Kujeni watatu chaf moja They call me man them tough moja Masau hesabu nije kimoja Ya watoto aikeshi mzee mimi na hoja Niteni malaika aliye cute
malaika.
Nyuma ni poshi ni mwite queen.
Queen
Maua ni rozi kanda ya ziwa Nicole Jobedi nazidiwa
Na nyama ni nyingi Tanzania imebarikiwa Uliza mapopo pesa chafi na fakamiwa Kushoto kulia ni upande gani utakaliwa Unauliza dorime leo hapa mpaka utapaliwa Kupari na we mama leo kuparamiwa
Ndogo kubwa XXL Loki Loki please don't tell
Booty hum, booty hum, booty hum, booty hum, booty hum, booty hum.